Ebyonga bichali bityo yesentebo wa district ye Kalungu Nyombi Muchibi Kamadi akukulumida bazadde abatana bakuzayo bana bawe ku masomero kyagamba nti no kitatana ebiseera byabwe byo mu maaso. Kamadi okwogera bino kiddiridde abayizi abasinga okubanga nijje buli eno tebanadda ku masomero newankubadde ng'olusoma olwattaamu eyokubiri lwatandika dda.
Omugaso oguli mu kuweerya kuba tukimanyi nti ekisonzo ekiseera kino district yaffe nnimi ate era nnonzi ekiseera kino abantu abamu bali mu makungula abamu babadde abaana basaabasibye nti banoge kamwanyi bafune akasente naye twalowooza nti bandibadde baabikola mu wummula so nga abakulembeze tugenda kwongera okukubiza
omusumba.